Luka simari jeedidi nden Yesu gayni wa jaadi yimbe be dum fof naati Kafarnaum wona mawdo soldatebe goto maccur mum mo teddini sellani ha ina wadde e wonki nde on nani hala makko ina hale nile makko hoho bi yahude en yo ar o dando maccur mum ben ngari e makko nyaagi ma nyaaguni tindi ngoni e wiide
omo handi e wadanede dum ngati ombo horsini lenyol men gol te konko mahi batirde men de
Yesu yahde mabbe ha fandi galle o tan mawdo soldate bo nili e sehilabe mum ngam wiidem
cierno jarani ko ada tampina horema ngati mi handani en nata gallam ko dum wadi kadi mi handi nani horema arde ma kono yo wot ko kalda ma charwo am sellu mine horam ngormi koy jamiroje mawam te mbodo jogi soldatebe wonbe jamirojam somi wi hen goto ya yahat somi wi goddo ar arat somi wi maccudan waddum do wadat
nden yeso nani kan hal yebi mawdo soldatebe o yeji e yimbi rewnobe e mumbe wi
godo wi on mi yani e hay goto holare wandani mawnude hay israeel
nde nelabe en duttito galleto tawi maccur o selli jango e mum o yehi saare witende nayin kanke almubbe makko e diddal mawgal nde o faandi damal saare ngal hawre e suku gorko goto ina ubbiye ko badje dewo cankoraado goto yimbi saare nde heewbe ina ndewi e yummiraado o joomiraado yi yummiraado o yurmi dum wi dum
woto woy
kanko Yesu o badi o memi goskiki jignoobe kibe ndari o wi
suka gorko budo wima ummo
tan maydo ummi jodi woni e haalde Yesu rokkatem yumo makko kulol jaggimbe be fof be ngoni e yettude Alla abi mbi
annabi mawdo feñi e der men
kede
Alla yilli ma lenyol mum
on kabaru sari e diwan yude he fof no fotiri wondude e saraji he fof almubi yaya be kabri dum dum fof kanko yaya o noddi e mabbe dido o neli dumen e jomirado ngam namnaade so tawi ko kanyum woni podda erdo wallo so be poti ko fadde go ben werbe ngari e makko mbiimo
ko yaya baptisowo neli min e ma yomin namne so tawi ko an woni podda arde o walla so min poti ko fadde goddo
e on waktu o selli nani yimbe hewbe nyabuli mumen e musibaji mumen o riddi ruhuji bondi o wumtini wumbe hewbe o jaabibi o wi
jehe jaytuno ye yaya ko jidon e ko nandon ko fof wumbe nana ngumta ladobe nana jabba nyawbe baras nana labbine faadube nana nana maabe nana ngurta miskinebe kabrama kabaru mojo o malu wodani momi jogorani laataade fergitere mum
nden nelabe be jehi o woni e haalande diddal ngal ko fayet e yaya o mo wiya
holi ko jeewoyno don to jereende to ma taw kay wona kewal ngal hendu wedata jeewoyno don holi ko jeewoyno don ma taw kay wona nyaantido jeewoyno don bono tobe chomchi jodi ina nguri e nema be kay tawete ko e galleji lambe sudum ala holi ko jeewoyno don ko annabi e yo kono modo wi on ko on buri annabi ni gati ko on woni mo dum do winda faade e mum modo ni wada e yeso ma nelado am perowo lawol ma e yeso ma modo wi on debbo jibinani burdo yaya denne dey burdo famdude e laamu Allah e buri mo mawnude
hidinobe be fof hay rendinobe juuti be ngongdini pewal Allah ngal e do ko yaya baptisi dumen ko kono farisen be e andube sari be nduñi ko Allah fodi e mumen ko e do ko cali yaya baptisa dumen ko
den non holi ko odo yonta nandatami holi no yimbe makko bayi be bayi kono sukabe jodi be e dingiral ina noddondira ina biya min guttani on chorumbe on gamani min goytima on goyani ngati yaya baptisowa ari nyama tamburi yaratandi amraseng on bi ko molado seydan bina do ari ina nyama ina yara on bi woni hakile mum tan ko nyamde yarde te ko sehil rendinobe juuti e bakudinobe kono hakilantagal jibinta koko hollirta pewal mum
goote farisen be noddimo bottari wonati galle on o won e nyamdude e mum den tan debbo goto bakadinow gonnode e den sari nani o mon wotto to galle farisato addi guttu badane bam urdam dari ciagal sera koyde makko ena woyo debbo woni e leppanirde koyde makko gondi mum ena fopere dum sukunu mum ena urnoide ena moma e majje nebam dam de faris noddudoma o yidum woni e wiide hore mum
sinno o neddo ko annabi o andanno holi o do debbo memo o o andanno ko bakkudino
yesu yetti kongol wiyam
simon boda halan ma hunde wotere
simon jabi wi
cern hal
nyamlowo goto ina rawanno yimbe dido kalis o morewa hen goto temedde joy dinarion o morewa goddo o chapande joy dinarion de wo andi be gala ko be jobi mo o yaafi be kambe dido fof joni non holi e mabbe buro wo horsinde mo
simon jabi wi
mbodo siki ko mo yaafi kalis burdo hewde
o wiimo
a haali gonga
ciagal dum o yeji e debbo o wiisimo
ayi o debbo mi naati galle ma a rokkani mi ndiyam ko cembirmi koyɗam kono kanko o leppiniri koyɗam gonɗi makko o foppiride sukundu makko a urnakimi kono kanko gila nanmi o seerani e urnade koyɗam a momani e hooram nebam kono kanko o momi e koyɗam nebam urɗam ko ɗum waɗi mboɗo wiima bakkatuji makko fof e heewde jafama tawde korsa makko ina heewi jafaɗo seeɗa noon horsinta ko seeɗa
caggal ɗum o wi debbo
bakkatuji ma jafama
ñamdatnoɓe e makko ɓe goni e wiidi koye mumen
holi oɗo jafotoɗo hay bakkatuji
kono o wi debbo
hoolare ma dandima ya e dow jam